ibawile mfana kaningi labaningi bazama bazama lezama zama sisonke vele siyaphanda.
It was a wrong time.
Hamba utshele McMill kuthi mina I'm the big deal. See myself in heaven, I got big dreams. Hamba utshele McMill kuthi mina I'm the big deal. See myself in heaven, I got big
dreams.
Baningi bawile mfana kaningi labaningi bazama bazama lezama zama ngithi sonke vele siyaphana. Utshele thuna lami kuthi lingimele kancane. Ngiyasipana ngikhanda lokuncane. Ngiyasipana ungibide masipala. Ngiyasipana ekhaya bakhala. Bangibona sengishintsha ikhala. Ngiyasipana uyagena sibali. Angilali ngifuna le mali. Shona malanga shona. Ngiyasipana ngiyofela khona. Ngiyofela sengifikile lapho ngifuna kufika khona. Ngeke bangkhone sengenda tindoda khona. Le rap ungayikhanzi khona. Angikade ngaphela umoya namanje ke solo ngikhona. Solo ngiyawisa ngiyaphinza ngeke bangkhone bangisola bathi ngiyaloya ngibesabi ngisaba Jehova. Lezama izinja ziyaluma makula mangifika thula. Ngikhumbula ngesikhathi sikhula sasigudla sasifuna inyuku sasibhala sasibhala libhuku. Buda sigudle mabonza namanje yithi amabhoza bolova izinja zakhona. Ngiphethe magoya emalayini amacetha koma. Ngapha ngiphethe umboyi ngiyabhula ungibide sangoma ha. Ngiyashaya ingoma ngi-understand wena ugcwale noma phutsong lento banamaningi labathi. Ngakhula ngilalela cipho nakhula ngidlala emadlwane. Industry kugcuka i-crash manje sekugcwele bantwana. Ngacala kurepha ngintwana bangeta babe baningi. Lakimi still kuyafana. Vuka umulele le ngoma ngibhalele wena. Ngiyethemba kuthi ulalele. Lalela ke ngikudekele bekunangwaca nangihamisa. Ngeswada ihlaba ngakumisa mangifika ngidise magiza amageza vuka gijima. Ngibonge sonke strati for ikuphakamisela intwana. Bathi Pacman uyabulala sigubhu sakho siyasikhuthaza. Anginawula mathi ngiyabonga for kungikhuthata. Bebathi mina ngilihlata nangifika nyalo kuyacaca. Shifta masaka mangivela ngichacha nefasa. Mawusalwa ngikhulisa ngosama ngosabe ngishaya ngelisama. Baningi bawile mfana kaningi labaningi bazama bazama lezama zama ngithi sonke vele siyaphanda. Baningi bawile mfana kaningi labaningi bazama bazama lezama zama ngithi sonke vele siyaphanda. Hamba utshele McMill kuthi mina I'm the big deal. See myself in heaven, I got big dreams.
I'm telling make me good to me, I'm the big deal. See myself in heaven, I got big dreams. Ivale, vale, 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 babu, dan katana band, ivale. Vala, ivale, vana.